dead cat for my baby. Dead cat for my baby. Oh yeah.
Yatimani sena namwimbia kisura. Si mwingine ni queen. Rory si mwingine ni queen. Si mwingine ni queen. Rory si mwingine ni queen. Special kwako mama, nina maneno minataka sema. Special kwako mama, nina maneno minataka sema. Kwako nimezama, kwako nimekwama, kwako nimenasa, kwako nimerogwa. Kweni Rory, weni Valentine, kweni Rory, eh. Kweni Rory, weni Valentine, kweni Rory, eh.
Valentine inataka tutoke kweni.
Usinune nikupe story mama, sunajua kwako sina ofa ya savana. Najituma nikisema sore mama, nikikosa sijentema tema tema mama. Valentine day school special mama, upendeze mini toke nawe mama. Nisha penda you my life, usija kwenda you my wife. Nisha penda you my life, usija kwenda you my wife.
Kweni Rory, kweni Valentine, kweni Rory, eh. Weni Valentine, kweni Rory, eh.
Valentine inataka tutoke kweni Rory. Kisungura, Valentine inataka tutoke kweni Rory. Kisungura, Valentine inataka tutoke kweni Valentine, eh.
Tutoke mama.
Valentine inataka tutoke kweni Valentine, eh.
You are so beautiful, baby.
Valentine inataka tutoke kweni Rory. Kisungura, Valentine inataka tutoke kweni.
Yes, man. Mission Music.